hey, nah, nah. Benda wazim. Hey.
Vic.
Hey.
Twende.
Love bado blind. Hata udunge shades. Naita paga fine. Unitaga shakes. Tereren nikisha fuliza mina flex. Tereren session nikipamba unda tips. Wayo na game daga mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga mdaga. Mdaga mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga mdaga.
Mdaga mdaga pole pole manza kosha data. Na kama saa na kama na drugs books. Ndafinya zibust. Mdaga mdaga agonywa ni sminto pasta. Ndachapa ipate puncture. She say she can't take. It's a tisa though si kuhuli ambiwa she can't make it. Slowly wine shake it, kuchi fine tasty. Shori alisha cheesy movie kana zema test me. Skills ni za jetly, zero time wasted. Kuja kukondeze, sitemi taksinde. Chapaka niko veve, atuanyeshwa hella diske ni kama ko heaven. Kanifigana na itabida choreshwe seven. Baby shake it nicely, nicely. Come if you wanna fight me. Utapigwa shock, mkwangu utapigwa lightning. Dini type A, pole misi naga type. Si quick ina melanin, domini record mishi.
Waya na game daga mdaga, napen. Mdaga vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga 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 mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga mdaga.
Easy how we do it, nenda na masanchache. Endo anafanya misi watch it sin. Kuja kama umejipin pia to be sincere. Njonge kona kama 60 years niko blinded. Sina vitu neza sit here to kijiski. Arasi seme pererempe, mindo senke. Ride juko kwa majenze. I'm not a nice friend, ushani nice. So funny kaki ndai, kikani tupe dice. Sita jubilo nai, tika nataka kuingiza. Sundua we nafanya miujiza. Achiva, nozoza achiva na mbogia madiva. Adunge bandana juni fala. Kibonga tunatuma wasichana na talala. Tashandwa na majegi kabla notice imelala. Inshallah, it's allowed. Jegi ziki stand out. Mwendo nikistarabu, wezi pigishwa around.
Kwa yonage mdaga mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga 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 mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga mdaga.
Chore hizo this and that. Na ukidisu na ban. Mali mingi mingi ndani ya rizdo na pass. Pusi na bang. Choki kwa ba. Mdaga mdaga naifurisha kana fiat. Tuko se shore na reverse call. Na unandai ball. Afanyo disciple. Inaitwa gataipo. Viral. Mbulu title. Medina dancehall. Pia kishe kitu anangeng. Never mind. Amefurisha jegi ndani ya brana zi align. Suwa shabobi wine alafu na revise. Banga na kisai. Suzi temapo kwa mic. Chizi ndani ya clocks how we finish em. Mili rock ndani ya Louis how we killing em. Chizi ndani ya clocks how we finish em. Mili rock ndani ya Louis how we killing em.
Wayo na game daga mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga 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 mdaga. Napenda vile anaipeleka mdaga mdaga. Na kama saa vile anadainda fine. Mdaga mdaga mbugi kika unchapa. Yani mdaga mdaga.